zlatestmusic.com.
Lifazikiwatu Mawlwezi Koli dabuketo nation Zemu ewa dimension Lifazila luna leseli ya kwa maungu Nabusa nandeni muna jingwa luna bupilo Nako kao vila luatula kamwali pilu Yonako naekeza masubutula mabiu Lika nichicha jela etine vusiu Aswali levelu chaya matiu Kubande konja upasa magabu menti Mutio ama nyandobu kiti ya biweki Kaza mama tango chwale faseni live Kusapu mafela enge faru shwile Lifasila luna manzila yende lizwile Bana vai salutie luna pele Kulifolu fosise muli mwanu swalele Onafa, donafa, onafa Nika kekutia luli kubele kisamata Changana, changana, beneki, sangana Wana lifasila luna leke neliangana Lifasila luna leseli ya kwa maungu Nabusa nande ni muna jingwa luna bupilo Nako kao vela luatula kamwali pilu Yonako naekeza masuku Nevosiu, aswali nevelu chaya matiu Kubande konja upasa magabu menti Mutio ama nyandobu kiti ya biweki Lupila kwe kumbuta mebiweki Sita pula shoti Jose Ila pixa Ya mfiro Bruce Parker Misteza Jee Asa King Barbara Chico Twice Jee Mio Narevu Nam Breezy Command Ulika Kivene Amos Badi Tim Pakalos
ZLatestmusic.com
Jade Boy Celeb Boy Jazz Amos Kiwa Last